Bright boys, check the time. Yeah, crazy means nonsense. Yeah, listen that.
Future be trapping.
Check the time, kama ni kwa right time. They've on no time, she doesn't make what I'm less. Hakuna mkani, yes, I guess for this grace. Let's have a glass to the devil days. I'm a turn into dizzy, na pia ana to dizzy, ana to checky kwa this. Kama tuko kwa list, but not player list. And the time is this, no list less. We need his bless to direct
to
his ways, so we generate and innovate and falsify. Also fagolate.
Check the time, bloody jua. God is coming, asije kukuvuta, wewe umeke ti nyumbani. Siku ya sabato voja enda kanisani. Mie nina pray, devil also gay. Try to hear you what to say, funguliwe izo chain. Don't
waste
your time, God is ana rudy. Uwezi jua ni mda gani na misina budi. Kukwambia wache dhambi za makusudi. Check the time, dhambi zako tupa kampuni wanadamu. Embo tubuni hizi habari so za katuni. Kila moja shika imani tupige injili mitaani. Waokoke ne miguni ya tuubiri tusi ogope vitisho. Kila moja atabeba lake jasho. Check the time, bloody check the time.
Muda na wakati hakuna kufanya party wala ujamaa party. Yesu amekuwa paniti ni asubuhi but not night. It seems to be a blight na madui wako behind.
Yeah, 2 times 2 is 4. Kwa Yesu mimi bado komando. Ndo, usitange weko ndo. Ndo, dhambi zako zote weka ka. Ndo, Yesu anarudi sikita mbo. Aliyekoka huwa hana mata mbo. Injili yetu so kwa ajili ya tu mbo. Mwambie yawe akuvushe nga mbo. Andre liyo yacha ni upendo. Ili neno laki siyo skendo. Mama gaga dada gaza mwendo. Mwombe godi ufikie lengo. Yeye anataza mama tendo. Wese.
Check the time.